Cupola! I don't wanna die now. Please God forgive me. I don't wanna die now. If I die now, into zam so sala no ba. Meleng begeli o lady kulise no ayanda. No I complain, but impilo ngiyithanda man. Please don't take me now, cause I'm meleng bakome. Mele megwe shibogisi ngibe sengibathabe. Before you take me baba, tell bashiya nge story. Jeng maspatana itrend rating pume nge glory. Kini sikusheshe bese ngiphuma nge window. Shayi free sam no minute no season. Keep a man the swimming pool bese sithwalisa ibhiya. Asikwazi ukuswima so we drowning in liquor. Vele ngiyaphupha and angifuni ukuvuka. Be forever young asifuni ukubuka. Please don't take me now ngoba ngisaphanda man. I don't wanna die ngisafuna long crown nika. If I die now because I'm so sala nuba.
Please na mabuse I don't wanna die ya.
Chicks, booze and drugs I don't wanna die ka.
If I die now because I'm so sala nuba.
Funi bi yang tawe ngibe kuka.
Funu kubila mpande ngibe nema.
Funu kshela ngonywe ngizabantwa.
If I die now because I'm so sala nuba.
Namateka amasha ngizifuna zonke. Ngishintshi honshi ngihlale dozi cause life is too short man. Khohlwe yimi kancane ngibele kumavacation. Uma Chris akhululeka bekufo etafuleni. Ntwana yami idlala imoto ngesitina se-cheese man. I don't wanna die ngakalishintshi ledladla. Angifuni empandla imali ayigcwale kule saka. Igidigidi phezu kwekhulu ngapha ngishintshi abantwana. Kodwa ingxenye yale mali ngifuni isale nomama. Akhulise unxebakazi amnike ikhiye zedladla. Phela kusinoma banoshiya imali nomama. Amabhluze engiwafunayo mandiya namachana. Angifune kushiya ubumnandi bomhlaba nezinto zami. If I die now ngcosi yami zosala nobani. Safuna ukushaya isidiya ndiya ngishentsha amathipa sidli chili siyamandiya.
If I die now ngcosi yami zosala nobani.
Please na ma blues I don't wanna die ya.
Chicks, booze and drugs I don't wanna die ka.
If I die now ngcosi yami zosala nobani.
Funi bi yang tawe ngibe kuka.
Funi ukuphila mpande ngibe nema.
Funi ukushela ngonywe ngizabantwa.
If I die now ngcosi yami zosala nobani.